Sinze naye Kristo alabikenga, sinze naye Kristo awulire, sinze naye agulumiziwenga, sinze naye oshehega wange, sinze naye Kristo awugumyenga, yeka awa asangula maziga, sinze naye awe wokuwuzi wanga, sinze naye obugaga wange. Kristo yeka so si bigambo byange, Kristo yeka awe wekitiwa, Kristo yeka agulumizi wenga, Kristo yeka okweyagalanze. Sinze naye Kristo agaba byonna, sinze naye Kristo ekitiwa, sinze naye Kristo omwoyo gwange, Kristo yeka obugaga bwange.